kamalam tani mina ngzo sabe. Inkinga sometimes mina busy ngiyasebenza. Ungaphela umoya nam halelu kukho. No 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 my baby. Busy kamalam mina baby ngzo sabe. Inkinga sometimes mina busy ngiyasebenza. Ungaphela umoya.
Ngiyasebenza uma ngasebenzile umshado uzongiphelela. Yeah yeah, kodwa mina angilazi olunjena uthanda, angilazi olunjena olulako. Ngithi wa baby umuntu engangibiza wa ngimatasatasa cala ungilinda wa.